Masogoneto nda zvina sovevya kunyeza mambe mukama kwatiwe chisa kuva manyende chuka mumakuwa manje mwempitira nenda vavinji nembera nokuda yeka jembera mambe katonda kulembera kuvango sovola osovola osovola byuna manye yonunula Ononola, onole byasibibwa muli ontukuza, ontukuza nomusayo mutukuvu kubanga osobola, osobola, osobola byonna watakunywere mu mutima n'emmeme kulembera tugende eyo munsi y'ensubize omusayi gwo gwantasa ekisa kyo kyannunula omukono gwo gwampamba sejjusa kuba wandukula omusayi gwo gwantasa ekisa kyo kyannunula omukono gwo gwampamba sejjusa kuba wandukula kubanga osobola 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 byonna manye yonunula ononola ononole byasibibwa muli ontukuza ontukuza nomusayo mutukuvu kubanga osobola 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 byonna Firiza kumusalaba nofirira omoyo mutukuvu nosindika wazokirira nga bwe wasubiza eyo mumakubo manji mwempitira yenda babinji nembera nokuda yeka jembera bambi katonda nkulembera kubanga osobola 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 byonna manye yonunula ononola ononole byasibibwa muli ontukuza ontukuza nomusayo mutukuvu kubanga osobola 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 byonna
Lewis Martins